Kusukela kudala mina ngula nabantu abadala ngabadlula ngathi namacala bayangifuna yonke le mithwali siyangihlula kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba ngasuka emakhaya ngakhuphuka ngiyozama impilo nokuthuthuka ngafike ngatshala ngahlakula sekuphela iminyaka kukho ukuvuna bathi angibonga impilo nokulala ngesidlo lapho engiphuma khona ikatise lakhe leziko kodwa ngiseneyifisa ngilala ngiqwashiswa yilo konakele emsamo sengisaba namasiko amanzi amnyama yangizungeza khuluma dlozi lami uyazingeza ngisizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela kushukela kudala mina ngikhula nabantu abadala engabadlula ngathi namacala bayangifuna yonke le mithwali siyangihlula kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kusukela kudala ngihuzuka angikabi mdala kodwa ngiyaguga ngibukele ontanga bayangidlula ingane ziyakhula mina ngikhonka amathuna angikholwanga ingane yami ifele ezandleni zami sengisaba nokubamba indlala ifa yami ngifumbethu bumnyama kazi ngizobugeza ngani isiphile sisone sikhokhwa ngaleli nani amanzi amnyama yangizungeza khuluma dlozi lami uyazingeza ngisizwa ngingedwa abangizwa ngimemeza bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela kusukela kudala mina ngikhula nabantu abadala engabadlula ngathi namacala bayangifuna yonke le mithwali siyangihlula kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba ngizokuqa njalo ngicela ukuthula ngizoqina njalo angizukuphuka lo mthwali angunqeni yizungithusa ngicela kuphela amandla ngicela ukuthulwa kuningi 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 okusengqondweni yami kuningi 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 okusemahlomba kuningi kuningi kuningi